Picha namba 8. Bang' kinde machuok, piny jo Kanaan nobedo mar jo Israel. Kinde no Joshua koro ne bedo maduong' kendo madwati. Bang'e noluongo kendo choko ji duto kanyakla achiel. Kendo nowacho nigi niya, "Koro aseti, to useneno gik moko duto ma Ruoth Nyasaye ma Nyasachu osetimo ni ogendinigo duto. Nikech oherou, en ema osebedo kokedonu. Omiyo, winjuru, asepogo ni dhoutu piny ogendini ma aseriembo, kaachiel gi piny jogo ma pod odong', chakre aora Jordan yo wuok chieng', nyaka nam Mediterranean man yo podho chieng'. Ruoth Nyasaye ma Nyasachu noriembonugi, mi unukaw pinygi kaka osesingorenu. Omiyo, timuru chir mondo ulu chike duto mondik e kitap chik mar Musa, mak ubaro korachwich kata koracham. Kik utim osiep gi jogo gi joma odong' e kindugo. Bende kik uluong nying nyisechegi kata kuong'ru gi nyinggi kata lamogi. To, padreuru kuom Ruoth Nyasaye gi chuny modimbore, mana kaka usetimo nyaka chil kawuono." Osiepena, nyisauru, ng'ama utiyone kawuono? Utiyo ni chunje maricho, kata ni jochiende, kata ni nyiseche mag kwerewa gi deyewa? Utiyo ni nyiseche mag pinyni?
Nyiseche mag pinygi to gin mage?
Nyisechegi gin kaka tokni madongo dongo, lowo malach, jamni mang'eny kaka dhok, diek, rombe, udi mabeyo, lewni mabeyo. Koso, itiyo ni Nyasaye madiera manie polo? Be iwinjo kata iyudo gima ne Joshua nyiso joge? Onyisowa ni ok inyal luwo Nyasaye nus. Nyocha in kanyo Jumapil mokinyi? Ei kanisa? Oh, mano ber, mano ber. Oh, ne in kanyo Jumapil godhiambo, to gi kinde mag kor juma? Ne in kanyo godhiambo? Par ni ok inyal tiyo ni ruodhi ariyo.